ntebe we ururabo rwanje dore nguru imbere yanyu ruratoshe nirebe ryo mu mazi uwiteka we urakoze ku mashanze wanjye we
yego
Imigisha, kuita kwe, kwese we Baraka wasabye mfe, nashatse wawe Komezu fugiti, fugo kadamu Iteraniro, josu wanano, tuwa kombe ya mashi Baraka wasabye mfe, nashatse wawe Imana icaye witeraniro yataje ubukwe bwanyu Imana icaye witeraniro yataje ubukwe bwanyu Imana icaye witeraniro yataje ubukwe bwanyu Shubukwe banyu Imana icaye Miriteraniro Yata shubukwe banyu Imana icaye Miriteraniro Yata shubukwe banyu Imana icaye Miriteraniro Yata shubukwe banyu
Chance nakunze we ururabo rwanje uwiteka yakungabiye dore jurundi itanze ubuhamya nzagukunda we nzakomeza ngukundwa kaze wanje we
Imigisha, kuita kwe, kwese we Baraka wasabye mfe, nashatse wawe Komezu fugiti, fugo kadamu Iteraniro, ryosu wonano, tuwa kome ya mashi Baraka wasabye mfe, nashatse wawe Imana icaye miriteraniro yataje ubukwe bwanyu
irahari
Imana icaye miriteraniro yataje ubukwe bwanyu
irahari
Imana icaye miriteraniro yataje ubukwe bwanyu
Tuifurije mweze, ingonziza, tubifurije mwese imbe mu mbiza stani nabateza amacha kubiri musenge munaririmbe mushikambe imaniza batabara imaniza batabara imaniza batabara tefe na shante Imaniza, batabara imaniza, batabara
shante wanje nguwayo, rukundo rwanje nzagukunda nzaguteteja Nzakwa miki kambaji, chubahiro mwambiki kanzunziza yererana Zaja ngutembereza kufaraji mubibazo ngutere kubitugu
Uzabyare kandi mororoke Uzahora na madakuru imbi Uzagaburira mahanga yose Twese tuzicharane mururembo Twese tuzicharane mururembo Tuzicharane mururembo, twese tuzicharane mururembo.